teddi faadi min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu sijo tamanide yewtere men hettanaɓe sukaɓe activité jeune kala cakkita yontere hande Mamadou Sama Sagui mbiɗa wondi ɗo Ousmane Ñaly Bouly haare ko joom wari no mbaɗɗa
jattoje Allah torraf wala hem sambe
bisimilla ko jogoɗaɓe li mbasu to
eyyi ɗum kay anni heewi hono ñande fuɗɗiran kabaruji ɗi haalde haala examen ngaji timmode hitande to Sigasso to sukaɓe l'école collectivité yakkawere fou wala saabe ko musel en gondi e wadde murtire golle ɗon musel en signiɓe sappo jo lewru octobre hitande 2016 kabaruji tariki en kala haala kulubalinkoɓe joɗiɓe kuccal hono ɓe gadle on nokku timminire no wowri ɗumen kabaruji harocalɗi haalde haala yewɓe daɗdir golle jeu olympique tokyo 2021 ɓe maliɓe ɓe garti ɓe gadda e hunde
kare ko joom wari a haali mbiyan jaati le mbiyan wattu imbuji ɗi cakkita hitande immotoɓe ngala fe yakkewre e oɗo wattu o
eyyi noon jaati ɗum yo waɗoɓe bakka wonɓe to Sigasso toɓe ɓe collectivité saabe anniya musel en musiñinimɓe sappo joyi lewru octobre e bonnitinde e daɗdirgolluji timmode hitande ɗi keɗoɗen ko keƴaɗo meɗen Christian Da ko woti Sigasso ɗo heɓini en koɓe ceedi wiide
je suis en bac cette année
min bac gaɗami hitande hikka nde ko musengaɓe gondi wadde murtire muɗum nde ko hokkata kam yakkewre janggude hon ɗiɗo leji an metti sanne gaɗa hitande fo aɗa jangga ɓe tiloɓe mbiya grève uji eɗum metti
par ci par là
hara ko joom wari en mbiyata capanɗe jeegomo mbiyan jokkolɓe landini mbiyan ñalowma ceennam to ansongo tourno
golle gaɗɗo le balɗe joyi timmoɗo aljumare ƴaɓɓine nde fanda muɗum yo fisude luumo guinne ndi wutude foncier ngaji kañ e darde yalla guinne ndi mbundiji woni ley muɗum fo ana yalta
mbiyan le commune jooɓo ngallude bambugaɗo mbiyan jokkolɓe capanɗe joyon mbiyan pambinama ekkintinama e kaki e yewtire ji honno gaci kañe
filla filla en sembe sekunde jande gande lewru timi yontere ƴaɓɓine nde yoɗum hakkilo walde noddirde ga mbolo hen ɗum e ɗemgal seɓɓe pabodire eɗum fawi dow projet jiri ni kalanso coopération allemande GIZ donkoni maya faabiɓe faabidore ɗen fama andi ko Mahamane Baba Kunta heɓini en dow muɗum
le oɗo golle association o ana yiiɗi hokkude sukaɓe jokkolɓe ɗati ɗiɓe mbawi seforali le taltal nale jimi amaychata salamanta puɗɗuɗo projet o
on a vi min paami kulle fa heewi e on ɗon formation min jii hono mawɓe arandeɓe mbalirta ana gaɗa taali taali jaaga ɗum ana jangina sukaɓe ana waɗaɓe yimɓe moƴƴuɓe yonki ana waɗaɓe yimɓe lobbuɓe tan
ndeɗo jande latike sababu e juuɗe sukaɓe jokkolɓe andude hoɗum woni hakkillaji mabɓe ɓe narda association o ɓeyda immadaraji e wondiɗi le ɗiɗo ɗati
on ɗon formation mi heeɓi faamu e makko sanne caggal makko ɗum miɗe miili miɗa wawi jokkude hankkasin e jimowo fa hono jonte tati wona ko tiiɗi fe
ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe yuɓe le deeɗe sabali bugu dawra bugu kaye ñamakoro janguinama taali taali fiiɗe balani bara kaye sukkuɗu
Ousmane Ñaly Bouly men leydi Mali ni nokku jogaji wonto koy sa bin naati wattu ndungu tan jo horni bonanda datti tan
e non jati hono mudun to Sigasso to fa sugabe an gonde wadde imadaraji yalla ana mo entina lay bonde ley o nokku go hakkilo an han yettede on ko himbe gendindi kolliti wide an ko kedjaade meden Christian Dako hebine jiwdi Sigasso
homo fu kanyu way waylsinde nokku mudun so nanda e nokku lobbo won bingu leydi an kaku lobbo ko sukabe Sigasso be gonti e wadde
ay hakkilo
fu min kawrutin hakkilaji am min juɓɓike nokkule tiɗɗo yaade min ɓeyɗodiri juuɗe yalla mine keeɓa mu'intinde mboli amen ɗi so ɗum laatike fuu yimɓele garoɓe caggal amen ɓe tawa min gaɗi hen faa
hiwi
yo golle lobbo noon sanne noon kanko monsieur Traoré o hollitiri wiide o wiide saabi iɗum reena yonkiji
yimɓele jaltoɓe caggal toɓo so ana yaltina tundele gonɗele fuuseji ɗi ana haani jewteɗe kamɓe ni woni mbawɓe jatirede honoon yimɓele jiɓɓe leydi ndi so kammu toɓi fuuseji ɗi so yaltinaka bonanda muɗum mawnan sanne
ri le kedde leydi ndi noon ndiyam meje tunnuɗe so kammu toɓi ɗum bonni ɗati kewɗi yaade ɗiɗo ɗati dow wona ko yaafi
e jahanno yewtere meɗen minimag
SOS réseau téléphonique au nord on veut appeler nos parents ɗum yo inde fedde heyre ɓangude joni
Ousmane Ñaly Bouly haari ko joom wari haali gonga jo battete Allahji réseau téléphone gilla balɗe yogaji le saaha leydi ndi ndenno e le kawrital dokkoɓe kabaruji ndende alkamsare nde mbiyanɗe dental ngal waɗi noddago fewde laamukoɓe yalla dawrude ɗiɗo telaji ɗi keɗɗanna ko heɓan en Adama Amadou Haydara
ɓe ñalawma hannde gawo golleji ɗi fuu ko dari min mbawa wadde fayi hunde so wona réseau suka debbo saaha leydi ni garɗo sawrade bomako makodo tampudo sanni o haltani men wiide wala fu ko andani sarabe mako ana heba balde seeda jon min joppi to sarabe ame nyawbe mi anda hono be gordi to ni min gaba sanni sawro na sarabe anda fay so mi de wuri na so mi wana gordo nyalo mo hande fedde mo mi noddirta SOS réseau téléphonique min jibbe haldude sarabe ame joinama tiddala o ka kutteje mudu ana momni sanne do yimbele kedo den ko kanko Mohamed Hamidou Maiga goto le fedde ne seedon tomi do hin
deja l'insécurité
réseau téléphone beira de rafide na gume ngolle mudu o ka ala jigi kutteje mo do kebal leedi de nada lambe leedi di wada imadaraji yalla won jogalal mo baawi hebande o do tiddala no yaawi fedde kana anni landinde imadaraji goddi le nyalaade ngarode faano o do kabaru wartoyi no wordi noni
Ousmane Niall be mbiyan na kabaru tariki amen hande na yowi do kabaru kuchala
ay en jaran kuchala to halde hala kulubalin ko be hono be garde le ngendindi fa keben fa mudun anni ko tanirabe biton kulubali changer kulubali holliti en ko be nobbe jottirle ngendi o musel gonde foftere o amiridu ngendi kuchala ndi ko janomi ton woni ko landire makko kerden ko wi
après la mort de biton il y a quelque chose
ko kanko biton o yawti ko hune here bangi to ko be noddiri jambi so ardinama awada mo horejo beti do kikire a jambi non do latri tagal o biton yawti ko golo jara won gardo so joodi e sembe non lam jara fuddi jambi tenobe kulibali en fu narti hore mudu yaad nokule god non do latore juude zanga kulibali ji indo ngalluro kuchala kanko e miragel mako massa be eggi lamu segu jehibe tewtoyi nokkuto e baawi hebude wurdan lobba kulibali en be heddi keto fa wakati non won jongo kambe woni ji inde kuchala kambe woni tachube no arande ladde kuchala muni ma gondo rompon o do waddano galle mako wakati no wakobe warta kuchala
kan e français arrivé kuchala ici
hayre ke jowari njahi yewtere me den mbirki sembe chaldi bangal les jeux olympiques tokyo hitan 2020 ben hejabe mali nawbe ka fuf itta ma fallabi
sembe se ko be ngarti wana fu ko be ngardi medey fu be kebay wana kanko noddirte do jene buddante doggo 100 metres wana biete do fude sisogo doggo metreji temere didi wa yottade seydu fofana mo gado taekwondo be fu be ngarti di e juude bole e jeux olympiques o e malinko be jokkamen mil en do man ko waray
fa hande
en do man ko waray fa
don enen du
ngandam be do lo hallem ko waray do di na kasen e sekirabe yokay mil sembe zigo akira ni kabaru
non jati do tagal joni
a jaram sekirabe her to bonki fam do kadude e kabaru di handen kadi fu do ba hebu do 3w.studiotamani.org ganadu on noddi numero via mo 37 321 fa kitino dande do e sere yotere tous o grande waran jukininde wassalam